namiliki yangu, jua, mwezi na nyota, mkono wako umevifanya, pumzi yako imevifanya. Tumekuja mlima Sayun kukusifu, kukuabudu maserafi, makerubi twaungana nao. Unatunza maagano, huna mwanzo, huna mwisho, neno lako ni hakika, wala halina ukomo. Tumekuja,
tumekuja mlima Sayun kukusifu,
kukuabudu,
makerubi, makerubi, twaungana nao.
Come again. Tumekuja,
tumekuja
mlima Sayun,
mlima Sayun kukusifu,
kukuabudu,
kukuabudu, maserafi,
makerubi,
twaungana nao.
Say, milima,
milima ya Yeju, mbele za nani kama we, Mungu we.
Milima,
milima ya Yeju, mbele za
nani kama we, Mungu we,
Mungu we.
Say,
milima, milima ya Yeju,
mbele zako, nani kama we. Baba tunakuheshimu, Baba tunakuinua,
Those who are glad. Those who are, come on, come on, come on, come on. Re, say, say, K, Sa, Ye, Z, K. Lift him up. Say, really.
Sijui kwa nini, lakini kama una huduma na Roho Mtakatifu anakushuhudia kuachilia sadaka.